Watoto agri na joji wana shangilia Kaka nikiwili heri na pili wana tabasamu Nao madada Suzana hita wakupongeza dada Sote tumofurahani tukishereke na mama
Leo lipe mango nishangwe
Lipe happy birthday
Kiva zote nipo mona kudu
Nipe happy birthday
Nyaka sitini ya mama Gladysi
Nipe happy birthday
Sote tushereheke kwa furaha
Nipe happy birthday
Happy birthday Mama Gladys Martin Kangi
Nipe mango oye
Nini kwa mola Alo tuwezesha siku ya leo Tunasherehekea Miaka sitini na mama Gladys Mukangi Baba chifu joji mama kombani Japo tuko nao siku ya leo Shaka wameritia Tua kuombea maisha mema mama gratisi Acha watoto agri na joji wana shangilia Kaka nikiwili heri na bili wana tabasamu Nao madada Suzana hita wakupongeza dada Sote tumofurahani Shereke na mama
Leo lipe mango nishangwe
Nipe happy birthday
Sifa zote nipo mbona kutufikisha
Nipe happy birthday
Nyaka sitini ya mama Gladysi
Nipe happy birthday
Sote tushereke kwa furaha
Nipe happy birthday
Hako tambo Ibe mango oye Kitundicho Matasali Yukiwane
Zote nipo mbona kutufikisha
Nipe happy birthday
Nyaka sitini ya mama Gladysi
Nipe happy birthday
Sote tushereheke kwa furaha
Nipe happy birthday
Leo lipe mango nishangwe
Nipe happy birthday
Sifa zote